here's another one.
Check it out, yo.
What, what?
Touch. Sio mtoto unajua. Ukitaka na kupamua. Napenda sana unavyonyanyua. Na huko nyuma menasugua. Ukinuka ukinama. Taratibu unavyochutama. Nipakulie manyama. Ukirudisha nyuma lawama.
Toto la moto moto. Mwekoko soko soko.
Shama pocho pocho Nako loko mdasho dasho Nako nyoso kinoko noko Ajili ya mape Na kazi baka mshono kamshono Kono kwa mkono Mambo ni pasona pasona Kodila mkono Yani we Hadira Unanichanganya Yeah, yeah Hadira
kwenye baibu marafiki wa karibu marafiki sarafu kubwa kuliko urafiki
katoto cha manzese
tachaga kwa mateke kamedatishwa na chege
yo kamedatishwa na chege au na me acha kajilengeshe ni kanani kakija geto tuveshe tunanili sifagili Nisho dika na nkosha Jisikana vodondosha Kanataka ni malize Si malize
Nakanyo ya vitu flani Kongolo Fumila mkongo nani Kile mbano Kakatuliza gambani So chocholo Sio chochoro 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 Kakitoka kana chachamea Ilo tambara nilivyoka mua Yani ra 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 Baka ra 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 ra
Take five now.